Zed Inc. Records.
Yo, yo.
Baby Dax on the beat.
Zach's beat. Mtoto wa boss again. Demu mzuri yuko smarti sana, hanaga kauri chafu mdomo safi sana eh? Demu mzuri hagombei mabwana, demu mzuri sio shirole sio es mabwana. Alafu demu mzuri hanenepi na kukonda, anakamwiri simpo hawezu kaona vidonda. Demu mzuri anakashepu kakwenda jamani, sio siri demu mzuri sio tunda. Mina kataa kama hamniungi mkono poa, demu mzuri akiwa club sio lahisi kumopoa. Amejwekea misingi hana haraka na ndoa, demu mzuri sio nai mbona amejichubua. Zari naye aliacho kumbe kuwa demu mzuri, ni makamera na makeup basi tukamwona mzuri. Da, mambo ya kibongo ngoja tuachie manguli, na usubiri demu mzuri kwa upepo wa kisuri suri. Mimi nimechoka demu mzuri, anakula kidogo, anakula vitu laini hawezi kula mihogo. Mobeto sio demu mzuri alaipima sogange, anaongea kwa mbwembwe tu nilimkuta anakula ka. Demu mzuri bwana kumpata sio masihara, gigimane ambalulu wote wanavuta sigara. Menina ni demu mzuri ila da amechafuka, mambo yamekuwa mengi mengi amekurupuka. Demu mzuri yuko Zanzibar au Dar es Salaam jamani, demu mzuri yuko Moro Town au niwe Masepetu jamani, demu mzuri yuko Mbeya City au pale Linga Town jamani. Demu mzuri noma sana, noma sana, noma sana, noma sana.
Keep going.